joy yamde yabora kemintaji chapande tati siki sakafuala dande studio kalangu ketin don kibaru jimode fulfulde Omar Hama Janganton Doma Sinaji Ayuba Mustafa nani kwe machi enimbi en nyawbo lowda de ko wite menenzita wangi fawari nimbe sapoto enda der nokure wasirde kange jado commune Bilma region Agadez amma labi ko jama gandur widide o nyawu min gartana on do majum lana piroa konira dow dow nilte ka honirede ko wite drone kenga non sami fa la sarale bangere koet galure tawa onnanan sedi be ko ofi wadi yewtere men pindino hande yartana en attenda iferwan do filla dental wadobe golle demi cedu ton Agadez kori jam hirtema yero eno kalirde der ko kibaruji meden ton Agadez nokku no wi e jado commune Bilma le wakati wulo wulo on nimbe no gayo e jeego menen ziti nyaw boylow daade wangi e mum faadum wari nimbe sappo amma labi fukandi ko jama gandurwi didde ona wala no Hamisu mama lawali ardido sigila sarus kawjido filla cellal balli himbe reji Agadez wi anise karim
effectivement nous avons
gonga nawalla menenjit hebama der lady Bilma der no kure shirfa tawado der jado himbe laso tawira nawalla ka der mabbe du sappo woni ko mayi lewru mar sappo en go mudum kanni ko arano tawira nawalla o famana der labi adadi du fillan dogoni wuro mon fu wadana ma etol kiyam fa fami moy en tawira nawalla ka safareji elektrobe gaddama der elektrodni ko watta himbe sawri gam der himbe tawabi der nokutun kanni utete en don tawira nawalla menen jitu min pitti ko e himbe du do nyawu noni do watta ko famana nawalla ka sa jomu nangi nyawu no hani wat law ya hal elektrore fa sawri
ngarten de region tawa lana so geji piroa konira dodo awjir na hore mum bite ka drone kengan sami le gallure tawa kado samana fander yamde jenai jamma o fidu bi en der hogoto dabaji kabete bangere wietende koyata bandimi Idris Adam yewtidi e sedibe ko o fi o wadi famminiri hanu
min gonana min jar attay le wakati mum min ji avion gonna won dona yilo yilo fanda ami wadde le nokure to dum sami fu min tawi mi dake e hiti le wakati yamde jetati jammadun
le takos
fu wankana teneji
minati mi wiccono sai mi nani irugo himbe no bi'a lana dogum sami ko mi wurti sai mi hi'i to lana kan endan sami do der bade am tabbat ka sami amma himbe tawaka der bade de enda lai gombe e ledde awitede kanni mi resi der mayre wala du ko be gadi gan yifude hitegen fami di lowi pipa wani tawi du hitegen yifi yende go o gadam den non kawjibe cekantaraje de enden ka en du gari har yende jena jemma amma no wi'i wobbe darake gada do mudu lawon
en cecceta fa hande to enda Agadez mbiyan le timode jeddire de woni kongolu hite ummi le nokku mbitengo jidan daka kiloji mun sap e joina tirde gallure arlito fa dum wadi itol yonki mane yonki jewi e bononda gineji kewdi yeru no Yahya Amar ardido o committee famini gunguma man dantani lamdi domo
Garaba hewti kemin gidan daka hite gulo ummi ko ummi do dum waddi bonon daji fa goto mayi der gulo hite gadango himbe gon nyibi tendeje hudo ko handa nyibede min jeccake ko Allah waddi kai hedi waddi de joni de ni lamdo jabi o yago talata min gattam fonditol neddo fu mo wawta nyibi suudu lopal natol to fu jomun handa nyiba kasen chonnobe daabu na nema no korrete sengu minen gidi himbe pama soitanu ilabi hunano ko wodi nafaka
sami sosai
nani faware joni bien Ali Mahamman Lamine Zan dum woni horejo gouvernement en fande ministre kajido fil arzuko leydi mbien ni o matawa e jahangal to endan der leydi Washington America noni ngal jahangal du dartana do filla yewtaru hitande ko bankia leyde adunaru ngata o ngal yahangal dum biya hawrinde fuddana sappo e joyi warde nogayi e lewru avril mbi'en doni e nder hawri tere duuɓi ujunaji ɗiɗi e noga e nayde ano jomɓen andal dow filla mbi'en walde bankiel leyɗe duniyar e leyɗe warɗe fottude ɗen no cowan bawɗe ngaɗa baddal ndara noye mbawirta durwididde e talkako nder duuɓi cakitiɗi mane mbi'en bittiɗi ɗi commune mawɗo mo mayne sorowa no tawda saɗorndal e rafi joɓɓol janngal kanƴum waɗi ko laamiɓe fina tawa tawaɓe nder filla joɓɓol janngal ngal no gatta daaɗe yahde e nimɓe wuro yoɓude janngele mum'en wallude harto yahdu yeeso leyde nden kanƴum ni waɗi ko mbi'en laamiƴo leñol fulɓe mbiyeteɗo amburam aliyi inditiraɗo fahanden hano laamiɗo Husseini Ali nani ko yimaman Idrissa
duniya dokkata janngal ma on ƴawa e mame dokkata ngal alhaali bo janngal hangal a resi dow lesdi woodi haqqe mo dokkata hangal mo hawtata gomnati huwana talaka en ko ina to hani fuu hottirana jamu talaka en gomnati hottirana ndenirka talaka en ndenirka lesdi ni gabaɗeya to nacede janngal nden warte ɓulli ɗiggiriteɗi liftaji baɗeteɗi ɗatte baɗeteɗe ko waɗete fuu ɗum ceede janngal ɗum hakke neɗɗo yowa gam Allah min ko mbiyemi duniyaji to haa janngal feƴƴama ko wawi biyongal ɗum are seɗɗa fa jikaguda se fa mbiyeteɗa hoore hoore ma to koye tati gonɗam jika tati hitande fa hanjumma fa hitande fa maaromaji ƴamima rokkude maaromaji wala ko dalal nder ngal ñalngal to waddi o hoyimel ngal ma wadde o zobol ngal nder mairie
kote nder région Zender to mbiya hannde woni ko ɗum fuɗɗiri gollirde e sigila jippande wotere ko sukaaɓe janngooɓe l'école ngaɗante ɗum toon nder janngirde l'école Kasowe région Zender nanngude altine warde alkamisa jamɗe jeetati subaka yahande ɗiɗi juura kan woni kon nde jippande watte mawnde on ɗo yamde jeetati subana noon yottaade yamde go'o ñalawma kanƴum waɗi ko banndiraaɓe amin jewtiɗi e jannginooɓe ɓen noy ɓe ndaariri o fii
gonga fi o endan ɗum welimen sanne ngam jippaki jande lokkol ko sukaɓe ko ɗum waɗata de worre ɗum nafan men min fuu mene e sukaɓe enda fuu ngam minen keɓa siryade talke amen jande de min pay waɗande ɓe jangowre saɗormaji ɗimen tawrani kan wonɗi ɗuuɗa sanne dow fi garirol sukaɓe enda jande lokkol miɗo fooɗa hakkillo saroɓe maɓɓe ɓe ciriloa sukaɓe maɓɓe law ngam ɓe keɓa ɓe gara nder wakkati
kanaɗobelol
wakkati jande ko gomnati waɗi hunde noon ko wooɗi sanne haro amin miɗon nana belɗum muɗum sanne ngam min keɓan min powta cukaɓɓe duda ɓe keɓan ɓe jannga jannde qur'anire
nana mahammadiya
to mugas gonga minen ɗum welimen sanne ngam sukaɓɓe endan denno ma e ɓe gaɗa jannde modiɓɓe ayi joni sukaɓɓe endan ɓe keɓi lawol ko ɓe gaɗata jannde modiɓɓe maɓɓe ɗum welimen sanne
fedde leyde duniyaru hawjinde fillaniɓe feroɓe sappo e jeegon avril yahde e jeɗɗi muɗum noon ɓe gaɗi ƴewtaru moƴƴinol sigila golle maɓɓe ko hitande duuɓujunayi ɗiɗi e nogayi e joyi kamɓe ko duuɓujunayi ɗiɗi e nogayi e tati yahde e nogayi e joyi muɗum e nde hawrinde du waɗa kena yeeso ardiɓe hawsu nokku ɗon pelle balliroɓe kamɓe haaloɓe nanane hantide nde hawrinde hewɓe eggoyɓe wuroji mu'en gaɗi ƴamɓe dow majjum mani Musa yewtide e maɓɓe
HCR abunda muke nema
HCR komin gidi hemun kan woni fama fadde amin hebude lawol tamowade liqqi e remude do endam himbe tawa kana ni der sadorna barwa se neddo nyawa tawraka ciede de nyawtoro hebude hore mun du sembe mun kanni woni hebude ko nyamum e ko yarimu
ciide sha
wannan kungiya komin gidi fedde nen wadana min ni woni be kebena min nyamdu gineji suudu e nokkure to min jodoto
zabo zauna
na so in je turai
mi tafi yin samu leɗe tuba koɓe ga heɓude ko moƴƴina burna hande miɗo tefa lawol yahude leyɗe ɗe endan e tawraɓe bawɗe nder fedde de endan ɓe durona kam mi yaaha heɓoyde ko moƴƴina burna am HCR walliri himɓe ɗuɓɓe du keɓi lawol yahude leyɗe ɗe endan burna maɓɓe du
moƴƴi
ton nder ɓe département Berni koni hande subaka wono woni ko ɗum maɓɓiti ano to suudu mawdu ndu kiite ndun kiiteji nasariyaji golleji hirñereji ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi e nayi e nder mbi'e nder o kiite du talki sariya nogayi kamɓen woni ko kiite mum waɗoyte fuɗu dow filla golleji hirñereji hakkunde balɗe sappo noni no lawwan goje mawɗo suudu sariya Berni koni wiri Musa Arzika Asuma
to cikin wanga sabon shekara dai wanga shi
bitana ya hede de jonde kite woni lawol didabol no wadan balde sappo ko kite wadete ko talki kite no gai ko galkeji himbe be fi o ye watado no gada kambe chapade tato de lawol gotol golni talki kite ko gacceji mu buri tudde de kite kan woni ko yanugol gande talki gacce no gai sappo go din fu filla yanugol no wodi do ko fiya wara didi no doje de godumi himbe wuro konni minen gansitobe be gara be ewano kite de gonno gadiri no nyande fu mi halirta seria nandan
hakkin cewa sharia kaman darasi ne
nan yimbe anto yimobe leedi Niger wobbe no kuje tomburiji njopete der mudon latenaki nabe hanano kuje to kange wasete sabu e manaji joppetede dim be kawrata wonjitide dum wadirde kulle misali robaji ko damunci kambe ko nandi e mun ko sukabe baye fijirde alaji karimu jimo bonjito di manaji nani ko famteni Ismail Jibodo maju.
Alors moi à partir
der golle an de gadam mi fu fi sukabe no meden kawrdu menen ma sukabe enda meden gollida meden kawra manaji meden bonchita men gada kulle go misali wadude kulle pijinirde sukabe der bangeje meden kawra himbe wadude theatre theatreuji dono be kawjoro buri mabbe irdu e banno fu ballanon ko menen men baye wadude mido mila du do golle jungo wadude pede mergi e ko nanni titta no wallira der pirtol ko e himbe be ina der burna mabbe balla kadu kafanda
donc la contribution est vraiment énorme.
Nani yewtere meden pindino hande en haltana do filla mbi en hano dental wadobe golle kali jeje cedu noni be iferon latibe no pelle jeegom non ko der mun nimbe ujunaji nayo tawa he rewbe chapando njedom ngal dental du sigilto hitande fu lumo hano kollal awatirdi don der gallu nyamay Niger noni Abidin Yahaya mawde der fedde nani ko wi gungu mamman dantani do dabareji di hen cingudo on ko watti bibbe wuro nadde der golle demal gauri mbayeri e ko nanti emu
ben pirti ko himbe do demal nyamri fudu misali gollobe gomnati be enda ibe dema kamanari alkama pompiter albacci tafarnoa fakou lemu e ko nanti titta
les agrim
an ardi do fedde de agado golle demal nonna.
Je suis fonctionnaire de l'État.
Remi mi hebidu tonuji pompiter jenay tafarnoa kiloji mu ujunere e kemedidi kamanari mi hebi kiloji ujunere alkama kiloji keme jena e chapande joyi botoji fakuo chapande jetati tamati tonuji mun tati
de tomate fraiche
nda dubina bitididi dubbe njoppi golle den amma hikka dudal mabbe remanana alkamari yalla gollal alkamari ngal yottake to domra hemun donna
effectivement les
bonga hikka alkama demal mu wadama demal galdu wadi barke sanni minen remobe der balla fedde amin de enda hikka min tittinkinake remude hollude duniyaru fu ko do leydi Niger leydi remobe non fudu misali demal alkamari di enda
et en qualité
nodangal ngal hen ngadanton yaade e gomnanti.
Nous demandons
gomnati durwo mojjinde nokkuje wadude ruggaaji do ayir hana to reme kan woni wala amma bawde mojjinde nokkuje de enden golle himbe nafu kan woni hebaaki
labi die njojjindo ko hokkata golle mon demal de sambe
miden he ekkintinde himbe wadande be ekkintinoje be nyanya miden gidi gomnati nangana min der majju
wode leta
e der wakati luube kollal o don kawra e chadale rafi nokku to nde soton aremon noy fi on wontiri
arko darata luube amin minen remobe kaliji region Agadez gomnati hokkimi hektaruji joyi do der ceinture verte ubere nyeme amma derol nawtorade mayre kan woni nata juude amin sokkini Agadez nomi indirno kure de enda miden gidi minister kawjido fi nyibdiji yawna golle mun ko watta derol gol enda min kebagol min fudda mo inde no kure de enda
d'engager les travaux.
Nawanto kibariji modon tile dengal fulfulde wala fuko mbaden wide sana njabodon mutari alaji Muhammadu wadda ko dengal hausan kore yamde joy min tayla soydi de joy kirtento jam hirto.